joli na yenange jeni ne ube bulaya baby nsigala nzeno bambi mukwano woli na yenange jeni ne umbero kumpi baby nsigala nzeno bambi kumacha kumalili au mutuntu akaongeza temutumbi nempewe mfuwa nkulowooza night and day iroyiteyo mukwano de karantini gyompadde ngimatidde lockdown y'omukwano ngiwulidde nziriramu love you ewange kyali wamu nindalu nsalakeno nkyakuliko baby joli nange jeni ne ube bulaya baby nsigala nzeno bambi mukwano woli naye nange jeni ne umbero kumpi baby nsigala nzeno bambi kumacha kumalili au mutuntu akaongeza temutumbi nempewe mfuwa
mana gwe nkulowoozako nindirira lwono komawo omutima nze wagunzibako ebirowoozo bisibawo n'omulimu bagungobako nga sikyakola nkulowoozako kyenkusaba mabebi gw'okomewo ojjo ndabeko nkumisinga nnyo kuva ku makya nkulowoozako n'ekiro nakuloseeko amaaso gaago galoola nnyo ate obugalo bwo obuweweera nnyo smayiro yeeyo basinga nnyo bano ni music ife tubakuba nnyo
baby joli naye nange jeni ne ube bulaya baby nsigala nzeno bambi mukwano woli naye nange jeni ne umbero kumpi baby nsigala nzeno bambi kumacha kumalili au mutuntu akaongeza temutumbi nempewe mfuwa bulirucha nkulowooza lwakuba ntunula sikulaba nkimanya olina bakwegomba bebi nkusaba toba wakanamba nze omukwano gwongulina mulamba banabino siyo yakusamba
n'omulimu bagungobako nga sikyakola nkulowoozaako kyenkusaba mabebi gw'okomewo ojjo ndabeko nkumisinga nnyo kuva ku makya nkulowoozaako n'ekiro nakuloseeko amaaso gaago galoola nnyo ate obugalo bwo obuweweera nnyo smayiro yeeyo basinga nnyo bano ni music ife tubakuba nnyo
baby joli naye nange jeni ne ube bulaya baby nsigala nzeno bambi mukwano woli naye nange jeni ne umbero kumpi baby nsigala nzeno bambi kumacha kumalili au mutuntu akaongeza temutumbi nempewe mfuwa baby joli naye nange jeni ne ube bulaya baby nsigala nzeno bambi mukwano woli naye nange jeni
What's up?